Download kupitia pdjtv.com.
Kamuulize marehemu.
Mdogo sajenti opa na muki talenti.
Where is square?
Machizi mkimona DX, taripa zimfikie. Mwambie ni uyu nilie na e, mtamkuzidie. Wanangu mkimona mbwa yule, taripa zimfikie. Hola, mwambie ni uyu nilie na e, mtamkuzidie. Kwake manyanyaso yalizidi, mwenzake uko ananinyenyekea. Tena fundi, fundi kumzidi, vitamu ananipatia.
Kuniponya tena fundi kinoma, ile michezo dina koma. Sani mempata chioma, anaijua kuniponya tena fundi kinoma noma, ile michezo dina koma. Na tena tunaendana minae, penzi letu tam tam, zile kuchi kuchi hotae, kabikushi kabigam, na nasema ananipenda mi, minampenda ye, tunapendana vibaya. Ananitaka mi, minamtaka mi, tunatakana vibaya. Ananipenda mi, minampenda ye, tunapendana vibaya.
Ananipenda mimi, ananitaka mimi, tena muki talenti tena. We meneja boy, this way I'm tumbadi.
Ani mimi mdogo sajenti,
Fire Records.